dadwadaag tuun oo haayti toloon ku aransada ay muhiimadii la tawal barashada gabdho iyo sida loon ku horseeday la aqabdo horteegan gabdho waqtiga iskuulka iyo halanhalowka arimoogaas iyo wayba ku qayb galay gudiga walbarashada degmada Baydho gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay hanu kumide ururada bulshada iyo marti sharaf kala waliba nadood wadaagtay hayte to yaha qaban qaabadii hay'adda gareeda antii darartana waliba diirada laga saaray walbarashada gabdho muhiimadii la taa inkoran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay Aadan Cabdiraxmaan Shaati ayaa ku hadlay dood wadaagda
sidoo la ogniin oo deegaanada kitiitan ku jirta gabdho badana walbarashada yaani madhir giliyaasa dhaqankan inta badan hadii kuray gabar idis ruugan way la raayay gabarta dhardhig walkari kuray kana bawal baray la raayay may la raayso iskoolkan ba dugsigan ba hadii soo dhaw anaga la kooy walsi la raayay madanush isu walsi la raayay marka laakiin may la raayso nayaan dambe wal yar isbu bedelay jara laakiin hadda ba hadii la fiiri percentage kin meel lim ruug markii oo un wal sheegana mas wal cabraanana marka cabraana fikirkaana baydhabo oo keliya ama meel raayso magaalooyinka haddii la fiiri dhaqamada baadiyaha iyo dadku neeraysan wili sidii leeyo boqolkiiba wali yar raqadaan wala oo gibro ee walbarada hoob oo wili taas la fiiri marka xuquuqda gibro iyo leeyin labadan qof kureyki gibrta labada baad dhalay ilaahay ka sii way waa mas'uuliyad ilaahay ka saarayo lamadaba simiyin walbarasho ahaan haddii leeyahay walbarashada ka simiyin dugsiga ka simiyin iskuulka ka simiyin hatta maamulka idal ka simiyin laakiin una dadkan saasmiin faansa marka xuquuqda gabdhaha iyo leey eeda yaa in fara badanta waana dadka kiikan meel raayisha edman ka buur aragsan edman min faansa in gabdhti i kureyka isku mid iyo walbarash ahaan haddii leer haddii dugsi ata haddii iskuul ata way la kale gabdh leey boo meel ku baradaas baraba ido kale seedaasay ama lanko kale guursaday aragtooyinka oo bulshada dhatiya ku jaro laakiin sahla ah madid ido kale weelbatoon way la reey gabdh walbarati bulsho walbaratiyo hooyo walkasaas oo awlaadiyan walbaraas oo ilman leh oo dad ilman leh ama dad karti leh hasaaraso magalaas tusaale kadii quraan booltume farta guradaas idiroogda hooyeed oo mugshan dugsi dhigado yaa bankana ay korto daruub dalata haddii oo yaa iskool guradaas wala yahay akhriisatay buugaag ee la maraayo oo mugdi maraayo inta fadhow kinka nagaay balata faa'iido ee un fayl oo dugsi kale ee marka dadkan lama kibraadaysan xuquuqda gabdhaha walbadan iyo ku dhiman iyada ma santi
dhanka kale aamina cabdiraxmaan oo ku dareertay ururada bulshada iyo waliba si eedayeen ka dheeratay in yaa muhiim eta in la taageera walbarashada gabdho
rasuulka calayhi salaatu wasalaam xajir wadaacgii in kusuulin ilaa usuf balaantahay ogaaday dardaarmay dardaartisa ka jartay marka maadaama diintaanina faraasan inii oo gabdho macni leeyin waliba macnood gabdhmee la ka dhanyo horta wal kale oo doode ku koo koroba ma leh tan kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wali eray laakiin lama gabdhood kori tarbiyada wanaaji jinnika gala erka laakiin lama lankii lama kori kori ma er markan gabdhoota nimca ilaahda siya ma dhahora marka lamaad raxmadu korsiimadi iyo tarbiyadii hub adwal darta oo tarbiyayta ajalla baa ka galaas aljalila ka galaawo tan kale gabarta hooyada beri weli mas-uuliyad ku qaadaa se xuban beel eraay qoys oo xuban bulshada kumada ee oo nagadaa xuban bulshadaas ku tirsan wax tarshee qoyskaas wax tarshee iyo wax dhagaalshee mar walba weli kirinta hadba qoysku isa walaa iyo hasaaraa awlaadiyo hasaaraa
dadwadaag doon loon ku arrinsaday arrimo walbarashada gabdho iyo eeto walbadan ku faa'iida doonaan bulshada